agakutula wansi mulula wayita mulitalaba guno omukwano gwakula mu ngeri gye saamanya nali sisuubira nti lulikya ne nkuyombera wasiga mapenzi mu nze laba ensigo weroka kati gy'oli nze ge makungula sizonye gy'otuse okusuubuza sirina gye ndaga baby ne bongoba oli kayimba kanyimba ne mpona sitresi wabula yagwe kayimba kanyimba ne mpona sitresi wabula wampangula I want you to be my baby ekwansobola bino byebigambo byange love yo empambye ndi mu buwambe ndi mu love nawe kati gy'oli nze ge makungula sizonye gy'otuse okusuubuza sirina gye ndaga baby ne wongoba oli kayimba kanyimba ne mpona sitresi wabula yagwe kayimba kanyimba ne mpona sitresi wabula nsikambula mapenso nagakutula wansumulula wayita mulitalaba guno omukwano gwakula mu ngeri gye saamanya nali sisuubira nti lulikya ne nkuyombera wasiga mapenzi mu nze laba ensigo weroka o mama wampangula oli kayimba kanyimba ne mpona sitresi wabula yagwe kayimba